look and shine upon that. You're so beautiful, well you made your bang.
Cute,
and I never lied to you, precious mama. Una midomo inavutia kuilamba. Ni mtoto apatani, ila nisha datana ye. Sijui nitunge au niganja, mana nisha wakana ye. Ni mtoto apatani, ila nisha datana ye. Sijui nitunge au niganja, mana nisha wakana. Shut up.